sang and in a cutting call in the moyo. Anna Sanga, Mini wa moyo. Silu sola manja anga, cutting one a cab win or chunchi. In ana konza yaka, Mini wa moyo. Anjuni moyo anga,
moyo. Zanja lake la wa mamba moyo
Mbali wanga moyo wako
Moyo moyo
Chautayo
Aubise mungaka yake wa mamba moyo
Pala mezima mimi